Kiwuna atene bwekituuka kumwafunga n'omukaga amira muka ky'abantu abo banyiwadda saagala nzungira katyo ne bwezi bankiikeera abafuba ne bateeseza mu bukuukulu abagaga bateesa bwabwe n'abanaku bateesa bwabwe so ne batamanya nti okwegattira wamu gabeera maanyi nze bwe ndabye mu buliddwa ekyo bwe kwanguwa mbataase. Bika bingi nnyo kati ebikuddemu empewo ey'omugundu yiriri gye tuva tezikyagatta leba ekyekyewuunyo n'olwo olumuli naawe omuliseeka ewammu n'okitubuulira ti okuboola nambika kikotogedde ebifo obutakyeyamba kizze ekiryambula okutuuka ku mpyana zo tezikyeteesa n'abava mu ndeemu bwe kibalumba bafuuka ebyonziira n'okuzaalwa bangi kati kiyamba ensimbi zibagondedde kuba tebaakukuluma akamub'ensanvu naye abatoobesaabo kizibu nnyo okwekuŋŋaanya buli omu abakululwe nga balowooza nti ly'ettembe abantu abanaku ne tweyisebuby eryabandi tuyambye nga akubuuza otunula muli nga weesibiina ng'onoonya bya mukiina ate nga n'abakagga kizibu nnyo okumusanga ow'omwoyo omusaŋŋanda ayagala abantu ka babe bamusere gwalimu akategeera muganda wange ewulira eŋŋombe ekika ekiteredde bwe kyalemererwa okwettuukirira oluggya lwa kato bwe lwetoziira ne luggya lusomba ekinuuna bantu kulwonoona n'olwono omumpemberwa ennyumyako olwali eyo kimmenyedde gera n'abaana weza omusanvu abakulu abakuze laba endowooza z'ekijinga bwe zituuka okubafuula ebyonziira n'ennyaabwe n'alema obbawumbawumba okulaba ekibayombyanga osimunnaffe ekimuyinudde ekyotunnamanya omu ku baana be bali abaganzi yakumba ne kyeruppe so n'atamanya nti okuva ddi naddi asobola onookyebuuza enkoko y'ebuko temala bibamba bawuuta mpuuta envwa naye onoolw'okuba yali agaba nnyo okuludda olwa nazaala bw'atyo n'abeera omuka omuganzi olw'ebintu byamuwanga era ne mu lukiiko olw'olumba olwali olw'okwesonda yafuba n'akoowa olw'omukoddomi ajja muyambeyambe naffe munnaffe atukuubirizza nga abantu ab'ekyalo omuka tusange waaleme kutwala makanga gatangadde waalimu akategeera muganda wange ewulira eŋŋombe ekika ekiteredde bwe kyalemererwa okwettuukirira n'oluggya lwa kato bwe lwetoziira ne luggya lugwamu ekinuuna bantu sinani sebi kero gena muru chiko Nani okanenkera nani tusereti Nani labio kusuwa banange mkumba yomugowa Neza gendo kuero msambe chitundu Ngatuli mubifobia feche tulinda mugenye kutuka Naberuba manyo kukume visera Eda jikebe mule mweti ngono zimulese Chipuno Kusoka norulimi watu kugiroga tembozi Nganebo wefamo kugendo mbuzi Omugenyi nara musa mwembiriri musini kamanyo Karene wewunye nchanga ya wachara Engerije ya utanya wakorobu fumbo bunyuefu Tubatu chari kwevyo fenatu samate Omukokwe kwa garai muka koleka sipiki Labama wano Nanti ya soka na magama gana zara we wadudewa Kukumutu miro mchara Amutu alire kachege Nena zaluro kutiobo kajogano gini kama nyo Omukona achiroza Chomukuru anyize mnyizi Chiafasi tuka muntebe yenge yeta kukende wiru Habari uone vamu weku Ngero mtu wechitibwa Necha tubuka kukula bangata kumbara giri mama Nazaro kendo kweza Ngomu koya mtu seda Nasoka kuli randuru nga jovera bagoba mubi Ngendo kukula masu Nga nazara vamu nywe gete Chikunde wani mchikabwa inzo kubabu zingu Noru chikorwa kuma unetulwa bulira Nga kuchora bioli ndote vitirira nga tulimuwa kwa Pabulanze mutima na genda nenyike Kwe kukubanchirwa nekukuruda rosango yangu Abantu abechiko kubola nanga mutio Maengo katuni ya gacha kuruwa wonga kabasunda Musano kukanyo mwabu no mugaka Abantu vechi kachuboto vekuyo vero limba Atene bana kaza tensaba mchikirize Okwa uranga mubana chibachi vyo marawitembe Nokwa ura mumbia na chosi chikiriza Yechireta ne mirele mbe jitatate junu kuswara Ngatechi manjitwa bataka bagarana We mukwatiza wa mchizi mwenye chikofu sana Echike chiteganya chivera na manye Nemi koleja manye mukwatiza mu Tababu na bagaga Machiveja sanyoba jana kujinyuma nyonga mweko banye Abate mwecha urabana Mwenazo muzanganda Wali mwaka tegera muganda wange ulirobu goma Matendo bwe kubye baganda bafo batukirira Omanyi bye tuyimba tetwerogoza ffe tusengeja N'abakulu abakuzaala teweekekanga oba ekikanga Ne bajja bajjuza obusumbi bwabwe ffe muggo ogulimu amateeku Nyumirwa enjawukana muganda wange ewulira obugoma Matendo bwe kubye baganda bafo batukirira Omanyi bye tuyimba tetwerogoza ffe tusengeja N'abakulu abakuzaala teweekekanga oba ekikanga Ne bajja bajjuza obusumbi bwabwe ffe muggo ogulimu amateeku